Mungu wangu we amenisaidia.
Ulinisukuma sana e ili nianguke, ukaninenea uovu ili niaibike. Ashukuriwe Mungu amenisaidia. Ashukuriwe Mungu amenisaidia. Ulinisukuma sana e ili nianguke, ukaninenea uovu ibike. Nashukuriwe Mungu amenisaidia. Nashukuriwe Mungu amenisaidia.
Ulinisukuma sana we ukuona hata huruma, ukanitusha mzigo mzito wewe. Nikajitanda uoni huruma mama, sikuona bangu kibidia. Moyo wangu kazimika, sikuona hata mwanga huruma. Sana wangu utatoka wapi? Nikainua macho yangu nikagundua Mungu yupo, hawezi kuniacha. Nikagundua Mungu yupo, hawezi kuniacha.
Ulinisukuma sana e,
sukuma sana wewe,
nianguke.
Ashukuriwe Mungu,
ashukuriwe
Mungu sana. Ulinisukuma sana we,
sukuma
sana wewe,
ukaninenea uovu
nipio. Ashukuriwe Mungu wangu juu,
amenisaidia.
Ainuliwe Mungu si Bwana na mbuo,
amenisaidia.
Asante Baba.
Walikuombea mabaya baba, hawakutaka ufaulu katika mambo yako. Mikosi nayo walikuombea ndugu, hawakutaka ufaulu katika mambo yako. Sawa, yanaumiza moyo, ni kweli yanachoma moyo. Ila inuka usonge mbele ndugu, nimekuja na neno la ushindi. Oh, ila inuka jipe moyo ndugu yangu, nimekuja na neno imara. Mungu amekukumbuka, hawezi kukuacha upote baba, hawezi kukuacha upote baba. Inuka wanda we,
sukuma sana e
mama wewe,
ulinena
uo
ili niaibike.
Ashukuriwe baba, ashukuriwe
amenisaidia,
amenisaidia baba.
Asante baba,
asante baba, asante.